Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alal bare noga e jeddi lewru me hitande 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapan e nay e joyi miden tawa e les maisons de la presse bamoko jottino nodo kabaru judu Umar Waygalo on competitive wiide be mi hono kibaru demal hitande 2015 2016 gal musaddaaji ko hani wattede le hen ko idum gando hono milliardaaji temedere e chapan e jena e CFA odo kabaru be dokki dudu wonon kenya wakkati kawrtal mabbe gal be noddirta conseil supérieur de l'agriculture wat nonde on tawe du kanko horejo leedi ndiyo omo wonno ton faabe jaw yalon do dabareji jottirto wakkati jono laamu maliobe gonde yeltinde le hen dati fati angereji bondi ciotte le leedindi holi tan weddo wonno yimbeele bombe sumu be jeegoobe darno fedde mabbe le commune jeegoobe do bamako do wala fu ko wonno golleji mabbe du sona wujjude moto ngaji holi tan wedde be wakkati jono juude jawama do mabbe kawrtal dido bal hakkune mali e maroko jowi ngal do kibaru dum wonno hono kebebe kolitiwi dum fuditi bete hande do bamako do le hen dube kolitiwi do ko foti hono yimbeele temeder kuminibe hono kibaru kebe ngari hawrtinde e le ngal do kawr se grabbi on no kabaru yimo dimi jogi ni on do hande bi bismillah modon e hedade ko foti mi ko badoto milliardaji temedere e chapande jenay CFA dum be anni wattude dum wonon kibaru demal itande 2015 2016 odo kabaru be kollitidu dum wonon kenya kawtal mabbe galben odri conseil supérieur de l'agriculture kanko horejo leedi ndi o jaton wonno ton Ousmane Diko
tiagal kabaru dema hitande 2014 yaade 2015 lati dum sagole mali do jota beedegal ana wadani ko warata ko buri toneji ujinaji jetti si nyamri fu ana domta hitande 2015 yaade 2016 maara e mbambari dardoto chapane joyi e jenay de le tem derefu toneji ujinaji temede jeegom e chapane joyi haabu haani hebede heejedu golle demal margo liqi e dabaji du darante leedi mendi hennan he e lengo heejo heso milliard ju temdere e chapane jetti e jenay kanyu e millioji temed tati e jeegom CFA milliardji chapane nay e jeddi di kafu e le birgi tubaku natta milliardji sappo didi e le kaaki demirdin ngadete kananke leedi mendi wi ana teddi ngo heejo jirwinowo demal ibe kawi kanankobe leedi afrique kawri e le hitande 2014 de dema jabbore jawdi temedere fu tawe sappo joyi keba leedi ana wada e leemu president yaggini pati engrais di ngalana fa warde yurkurukuji mate e ngo heejo horejo remobe weltike e leegi aadi ndi kanake leedi mendi bami bakare togola horejo apekam wiise jomiraado notorike en dungu gaddo eden kaani jondoraade ko ndi mendi den ko
faabe jeelon demal kangal wadde di tan 2015 2016 hono tabitirta fa jeweedu yalla hono daniel wadirta le hen wakkati jono laamu maliobe gonde yeltinde le hen dati fati engrais boddi nanne le leedi meedi ndi kanko hamidou kulbalo yo kumini do wono no kibaru sariyaaji le demal mi e horam yide makko bete hande kede ko barki si se faccintine do hen
par rapport a
le dabareji piyaadi bangal nannobe engrais ji di ngalana ko hani laataade le mali na cediawo kanyum e yemo jukkoje ana kaade galda e de ngodi nonone engrais ji di wodi tawede kibba jukkoje de ede certi hono so engrais o ana wadda nyawuli fa warde e bonanda awaluji nadun rafi cellal jama soko wallata ndema walana dun wawa faabaade kebal hana ko leedi ndi watta ko foti million ngaji chabantati e lay wallude so engrais ji di tawe ngalana
sakiraabo ro bay lettre mi joju modo halla men be malane ngal men noddirta phase facebook ngal
tamani
kawrital kanngal wadde hakkunde dum wonon ciuroobe hakkunde bibbe mali be kanye gube noddi tirtoode aza wadde holitaawede ngal hanno wadde dum wonon ile noga jolli wuro me jabbi non du ka dum wada e fe hicci kenye ngal heba e wadde kenye ngal heba e wadde hande du wala fu ko yali hen anda ka fu du ko de sababu so ngal do kawrital an borta wakkati furo holitaawede ko foti wuybe jeegom kanye gonduno darnude fedde mu en do bomako do haybe nangama dum wonon le yontere de nangube be dum wonon commissaire ya gondu noddi ten 10e arrondissement le hen du holitaawu wiede ebe gonduno gollude bonandaaji mabbe di le commune jagobo do bomako do wakande be nangande du ko foti moto ngay chapande joy e joy ndiyam e juude mabbe kanko mahamadou sangare o yo dum wono inspecteur to 10e arrondissement to kede ko ousmane diko faccintine do hen
yo yimbe jeego jananno le commune jeegobo le dehande senu sirakoro megetana yirma jo sema de kanyo yirma jo kado buguni yo fama ga keta lolli do kapo kanyo e kasim kulbali noddete do kase woni momen darni semaine landi senate juude amen nay wobbe beedu nangama den woni ko be andini men do be desata ko be gujji kala yo kanko musa jara cotto motoje le lumo dibidato woni jabbatodo ko be gujji ko ko men jetti tan ko men nangi motoji di ngadi de ga commissaire gaga motoji anan jafa e chapan joyi e joyi ele ko yoga andinno motoji mudum gujjama na tetama men tetan jom en fa kewta jeyal
mum
be kollitiido ko foti milliyoji didi bi adama dum wonono ko bank mondial anni wallude le nokko dum wonono droobe kanye en demobe gal musaddaji ko be anni wattude le hen ko yidi yafa e milliyoji temedde didi e chapade nay e jetti dollar le del debe kani wallude dum wonono Burkina Faso Mali Niger Mauritanie Senegal kanye e Chad be mbi ko ni faana mabbe dum be jaw yalla hono yirwer wadirta le dido nokkuji dido gollido kan wadde duubi joyle le dedo le del de kalmi wakkati joni de be kollitiido dum wonono kawtal dido bal jowi gal do hono kibaru yirwere dum fuddi bete den do bomako do e gal yowi e gal wada hakkun dum wonono Mali Kanye e Maroc le hen dole tawere ko foti yimbele temedere kumini wono kibaru yirwere do kebal kanye gonde hawrten le gal do kawtal be jewan dati dibe kani yaltinde le hen ko nafata de do leedele dido hono kibaru kebal kanko dum wonno dirteda Hassan Nasri yo ambassadeur Maroc do Mali do kede ko barke si se faccintine do hen
lidi tout simplement
fada gal kawrital yo famminde yimbele pabotobe e le bangal keb dabareji ana gondi e fiyede e dow ko hani wadede do Mali do e ko hani wadede to Maroc to e dow ko yimbele Maroc e Mali Kani mballondirde fa dun sabi bina yirwere leyde leyde didi le bangal demal e ande kesse fa yottoyade e cellal forba e ko nandi e mudun dun waran dun lato hunde nafore fa sanne sabi dun waran dun lato sababu tjinde projet ngaji kewdi mbawdi faabaade yirwere le leyde
contre les particuliers des deux pays
kawrital holitaame dum fuddi bete hande to centre hawa keita to gal do kawrital gal hani wadde ton baldi didi be jewan du yello dum wono sariyaaji tongon wodi hitande 2000 to nations unies to be jayal hon dido kabaruuji di tabirte dido kabaruuji wala ko di kalata wiide tan dum wono holitinde wiide hono roobe le be ngattirta koyde mu yen fa jam e deder warta le Mali fu e mangal mudu kanko kedjar oni famle leedi meden di o holiti wiide roobe le Mali be sa jeewi darne mabbe ana mawni sanne fa jayal hono be ngatta kambe du fa be ngatta koyde mabbe le kawral le kaldal e kawral gondugal e waddangal kanko Maxime Winatano ye kedjar woni famle leedi meden di kede Ousmane Diko
de jande sembinto e do dabare jengigol golle e jokkitade dum fa ko dadda ko patilato bolum heba jawdi du di gollira e gollirde kayboje bedoto hendu famu mo rewbe kebata rewbe cielan latade seedi be torotebe be ngaran latade sakimbe becce mu en humanibe golle dartu godde ere e dim e ley tawangal nedda ko meden le Mali dum nan e ley seraji leedi fa rewbe lato andabe ardibe du e golle
kanko adama sangare wobe kolliti wid wakkati jono kanko no horeji dum non walde politique mawde le leedi meden dibe noddata adema PASG le hen dum non kawrtal mabbe joyo bal ngadum nongal to CICB to kawrtal ngal ngal wadi ton balde tati le hen be kolliti wid woni yimbe juddinaable odo bureau be kani wadde le hen ko yata e duubi joyi sekirabe jeewen lawdo ni le region ngaji men di holli taw wede dum wonon le lamu segurto hakkune jabali kanye nampala yimbele ko yata nayon bombe sumbu kanye nangato be yimbele be cikkitabe wiide yalla wana kambe dirata ton bomboje ko wadi sobe nangadu dum wonon demo goto holli taw wede kanyu kalmibe ton yimbe kewbe du cedi ki wiide wakkati mudon de arme maliobe pusi ton bomboje jangal mudé ngardam faado kuli korodobe kulitiwde debbo goto jibinowo kanko gori ko kindo yehi so soppiri yimo ton labi woni tawer wakande gori ko soppi mo ndedu soppi yade do becce de kanye e ko nande mudo wakari jono waddama do bomako do ngado odo bonando o yaako o jokki hendu jangal mudé ngardam fa nokkudobe noddirta kayibe kulitiwde dum non zanarama ngabe gombe tonbe be ballirama ko yata e moto ngaji didi moto ngaji mawdi do woni tawer dum be ballirato faabe je yalla hono be kaybirta ngalure kayibe faande kedo to kaytobe kolitiwi dum wonon yimbele kuminibe wono kibaru sar wosin kaako na yaade demal ko foti nogo yon kany ekintina ton le balde joyi wakati jonobe pabato dum wonon nokkuldi be jaatadi be jayal hono kibaru demal yirwirta ton tagal mudé ngardam faado kuccalado be kolitiwi dum wonon meri ngodo to obe kolli dum wonon golleji mabbe be kaani gollido hono kibaru kebal le hitande 2015 fa yotto 2018 be kollitidi do kabaru dum wonon bale hala nanen ngodde tobe be bidugal musaddaaji ko be kaani wattude le hen ko dum yafa e milliardoji tati CFA wakkati jono yalla be nafa dum wonon yimbe le ngombe tombe tagal mudé garanti minirem faado gawodo be kollitiwi sa jeewi dum wonon to gawoto gendarmerie ngondo tondo e dum wonde e moddintinede gondube moddinti de dum dum woni hono walde minisma wonde tonde gal musaddaji ko be kani wottude le hen ko yidi yafa e milliyoji noga e tati CFA le hen dubbe paburto dum woni yimbe le gombe tombe ordinateur ngaji kanyo ko nande mudu secretaire do kadde tan nyalom hande do kabaruji meden di ka fa hande kedde hedade hono andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi.